waluka kusaba okunyamba omusamba kumazika amagezi gulina engeri gye kunumbagana natidde obukambwe bwago baba seba okumanyi n'okwefuula olumu kulabika ng'omusota kumanyi otukumbula embuzi zange omusamba gumbuziza amasanyu guno nazimba mu kkubo lyagwo singa ondagirira oba omusawo jomba nsumulula ente yange timba kyava gikwata ebigere mba nkyamulwanyisa ttimba oyo omusamba gwambaludde akakule seba owazimba mu kkubo lyange era nkusaba otikka emigugu nkuwaddeyo ennaku ssatu zokka konyooma ekinaakugwako kibabu ngenda okukokera ennyumba eyo nga weebase ndikikola ate ettumbi eriteteekanya okwetaasa ng'ate emiryango ndibeera ngisibye gwaŋŋambye guyinza okunywamu omusaayi nkale ng'eno bwe gusuukira ng'omwenge omusu musamba gwantabukidde mbu nazimba mu kkubo lyagwo nsengukewo nga njagala obulamu guntabukidde ssebo tegunzita gwampoomize ngulaba nga bwe gakuweebwa munno nnyamba bw'oba omanyi kyennyinza okukola mpona ekibambulira
serembe ekikutuuse ku bwongo ki otuuke n'okuwanuuza ate emizimu n'okwokweraguza kwabeewamwe ebyensi yabivaako dda ye kuguna omulembe gwa ssaayansi kulogoota n'emisambu obeera ng'eyakona kati w'otamidde n'obiroota bw'otanve ku mwenge ensingirabangaekuleka ekibanja n'enjubi odduseemu mbigule mbw omusambu agwambaludde akakule yenga gujyawo ekibiriiti okucoma enju obutasoma buwanuuzisannyo ekikulu bwe liba sitamiiro n'akalogojjo kansuubire mutwe guwafunyeemu akamagu sabbiiti eno njagala ngisuleeyo nnyambalagane n'ekyo ekiwala mpe ennyumba sijja kwetaagana bukuumi bwa nkula yonna obutiitiiza obukuzunza mulabi kuba olya musamba what are you talking man nga guyitamu gugenda wanigasiya saawa eno njagala gunneeyoleke bakuyigana ng'owanambwa kuluma gujje
weepanse nnyo mulenzi gwe ntina okuba zukukambukwolekeza obwango ndabe sobola n'okukumeza ensujju mu kyenyi kyo n'obuli enkoko obwo n'embusuula ebbali ku ttale nyinza n'okukufuula ekikere ng'otemya kale oli kataala nnyo nkulabye ssebo emundu gye waleese mbunnondase sobola okulepusa ng'ebizigo mpola wabula omukisa gw'ofunye ate gwandasi nvubuka walungiwa nnyo wabula okubi jagala onzaalemu n'abaana bina olabe essente z'osena ng'asena mu nsuwa toddamu n'okuganza abawala eyo ebbali ze nnina ebbuba erisinga olusozi ssebo bye nkugambye ebibe byakaffekye k'oli byasi okikola ng'abasima ofunye wabula njagala atwebiibiite ddiya laavu y'omusambu egyesomba ebinusu ssebo genze naye ndi waakudde nkya bye nkugambye ensanga obitadde mu nkola nja kunywa omusaayi k'oligeza obyogere ze nkola ne ku bubenje bwe musanga mu kkubo nakusuubiza okudda ssebo nkomyewo gyenagambye okola waganya obikola kumawanina kati kankumala ejjoga eribaleeta okutulumbagana mu nsozi nemwewanika mbu buli agaggawala ateekwa kuzimba mu nsozi ssebo ffe tukulizeewo abaana mu ntobasi gye twayitanga yonna muzimbi amakubo mugaggadde mukasa atajanya kutuzi bino tebikyali byamannyo weno nga bwe mwatuŋŋanga naffe tubaddiza obwanga mwegendereze nnyo buli yagezaako okutulumbagana teweeyibaala neewuwo tujja gwegira tugende
mpitaako mpitaako katikatikati kalenzi gwe mpitaako lama n'okulama emisota gyange girali kikwesunga bwesunzi empologoma ziri erizoonu nazirindiridde kuya buli oli wano onzanyisa buzanyisa maze okulama omaze okulama nkutwala kati aa
kwa kuntwala
ojiro cha kulwanyisa kutujja
na bwamba de mfe mungeri embieti
amampa jigega kutusizerawo
ela bomusamba kumpalula
wanangi tetamiro kola menywera
bwamba de omukamwa kejini
wangambie bwene kamiri denguli
Malogoma ne misota bigende bindienze
Soko kuwe pulo wakwe were dempulira
Ai mukama katondo wa mani yango nyambe
Mwesige ya singa mani
Mwase volo kunta sekini tonde katata
Edole kube rinzo kuonya
Ai mukama katondo wa mani
Mwesige ya singa mani
Mwase volo kunta sekini
Edole kube rinzo kuonya